Halo, nadhani unanisikia. Mami lo, tega sikio, sikia haya. Halo, nadhani unanisikia. Mami lo, tega sikio, sikia haya. Mwenzako nimemisi uwepo wako, huku nilipo nateseka. Kila usiku nawaza tu joto lako, minashindwa kuvumilia. Nahisi kama nipo kifungoni, kila nikikutafuta misikuoni. Japo natafuta ila moyoni nimejawa maumivu shedi manani. Kichwani wangu imetawala picha yako, kila nkilala yanijia sura yako. Kweli mabebi umeniteka mi mwenzako, mana kwako nimefika mie. Sura yako kweli mabebi umeniteka mi mwenzako, mana kwako nimefika mie.
To breeze, I'm in a shampoo. She's up. I went on a go black boy. I went in my copa copa.
Lusto time.